have a feeling in my heart. I have a thought in my mind.
Maybe nini jira mtariti na we, mtariti tina.
Going all the miles for you, baby.
Hakubando mira hariwe, mubiri bunda ni kwendiwe bubu. Uwe shingi jeniwe baby.
Hariwe, yeah. We na ninyendiwe bubu.